wasiirka wasaaradda amniga iyo gudoomiyaha gobolka shabeelaha hoose ayaa kulan la qaaday qaybo shir duban ee bulshada degmada Walween, waybana ujeedka kulanka ay kulanku hadlayeen sidii lan dardar geli lahay adeegyada dowladda iyo baahiyaha bulshada. Ankooreen hana kumid ee odayaalka dhaqanka ee degmada Walween ayaa ku hadleen kulanka iyo muhiimadda uu sameeyay.
Sharaf iyo wanaagsiin ka dhawaayaan magaca hadii uu inna deegaanka reer Walween qabiil qabiil iyo qof qof maniin shar saaraw ibidka inuu arag jirteen soo dhawaada nii forums ka dhawaada walaal ñoogaa inuu itiin wadankin isagaale degmadin isagaale sidii shalay ka dhaafteen nabadii ka dhaafteen aan ka koyteen dib u hiilo soo mari haddana meeli roogtoolu ku mada kore.
Dhinaca kale, gudoomiyaha degmada Walween iyo wasiirka gudoomiyaha ku mahadnaqay Koyowka Usoona sheegay in iyo markaas aan baahnayn adeegyada bulshada
dhammaantiin mar labaad wax la soo dhawaada. Waxaa hadda meeshaan ka hadlay waa wakiiladii bulshada inta hadashay saaka waxay u dhigantaa Walween oo dhan oo idin la hadashay sida idin soo marxabeeyeen wareer Walween oo dhan oo idin madaxbeenaayo idin jecel waxay dhagaha u taagayaan fariimihii wanaagsanaa waxqabadkii iyo wanaagii dowladnimada laga rabay iyo wixii aad dowladda uga soo qaadeen oo wakiilku aga aheedeen ee idinka sugayaan. Marka waxaa leeyahay mudan gudoomiye soo dhawow soo dhaweynaynaa gudoomiyaha gobolka.
Inka dambeyntii wasiirka wasaaradda amniga koonfur galbeed iyo gudoomiyaha gobolka shabeelaha hoose ayaa wadayba si wada jaray oo ku hadalayna wada shaqaynta bulshada iyo dowladda muhiimad yeelataa.
Dadkaygow reer Walweynow, dalkan Soomaali la yiraahdo, qaasatan deegaanadan gobolkan shabeelaha hoose oo gobol wax soo saar iyo gobol dalxiis ah labada shay loogu talagalay, gobol xoolo dhaqatada ee ku nooshahay Ilaahay nimcooyin fara badan uu siiyey. Dowladda madaxweyne Cabdiciis markuu yimid, juhdi badan ayaa la keenay. Waxaa la keenay mashaariicdii ugu farax badnayd ee gobolkan laga hirgeliyey, kabid taariikhda inta la xasuusto. Waxaa la keenay waxbarasho bilaash ah oo dadka loogu talagalay. Hadda intaanan ka soo tegin wasaaradda, waad aragteen shaqaalaha wasaaradda degmadan tir 3 jeer ayaan u soo dirnay muddadii koobneed aniga aan joogo. Degmadan Walween waxaa loo qoondeeyey 8 iskuul oo waxbarasho bilaash ah dadkan iyo deegaanadan inay siiyaan loogu talagalay iyo macalimiintood. Waana degmada keliya koonfur galbeed 8 iskuul oo bilaash ah waxbarasho bilaash dadka siinaya in laga dhiso la go'aamiyey.
Reer shabeellada hoose guud ahaan walika ammaanane walika faylayna gacantoona beerti oo kafaladaya toona gurishu ka haystaan walaay hunas ku qabadaan wal faylo eed aan faylad boqolkiiba boqol wala weyngana number 1 ee leedinge walaay hun walas ku qabada dowladdiin oo dowladdu koonfur galbeed ee wala weyn priority gaar ah aan la wala weyn wali iska hiraase 8 gobol koonfur galbeed ee iska hiraase hoo isna soo taagin hoo kale geographically wali iska hiraase baa boqol ishabeelada hoos meelas marka muhiimad gaar ah in la tamaan malku kafta maaw wal xugna mal ka fiirsadaa wal faylas odona wal dhiirigeliye hoolaga una ka jarnay inta badan gaba gaba ninka dhawayn uun Ilaahay idin shay walaad dambeen in dhamaadan rajeen sakasta oo dowladdiin wal ka maamulaasona wal si sharaxa doona laysadii markaas dad hal wajahada wal si kooye walse sharaxe qiibtin lay ku qaadaasan sida shalay qiib qaadaasan ay ku qaadaasan lansan araw majar ahaan la hasin gooyay sa socdaas lansan araw majaru laakiin walay in id magna oo isin siin ka shaqeeyane walaagi baxalan aragaw oo la suubi karo wala xumaatada ee una degmidan in ku dheereyna fadaano bulku ku dheereey karo geed i goof been unan gal
bulshada degmada Walween iyo CA ee handhawayaan kulamada iyo la weeldhadeen mas'uuliyiintu.